kati nno olunaku lwaleero kakiiko ka parliament akavunaanyizibwa ku nsonga za East Africa kavuddeyo ne kategeeza kakiiko kannaako akavunaanyizibwa ku byembalirira okutegeeza minisitule y'ebyensimbi nti eteeketeeka omusingi ogugenda okubeera nga gusasula abaka ba parliament abava wano mu Uganda nga bakiika mu parliament ya East Africa kumanyi bwe kibadde kibadde nti East Africa parliament yesasulira ababaka baayo ku mulundi guno no tugenda basasulira wano waffe naye nga bakiika eri ebino byewunyisa kati omubaka owa Samia Bugwe yamasekati Dennis Nyangweso bino byonna abitegeezi abisomedde mwa lipoota eyakakiiko ka paalamenti aka East Africa gye basomedde abaka mu paalamenti wategeezezza nti munnanga abaka baffe abatuwa eri mu Arusha tetukyabasasulira eri ekintu bakkaanya nti kati buli ggwanga lisasula ababaka baalyo entabwe neeva ku tumanyi nti waliwo omutemwa buli ggwanga
gwelina
okusasula ku mukago ogwo Africa kati ensimbi ezo paalamenti eba n'emirimu gyayo kati nayo kwesasula ababaka baayo n'ebintu ebirala era eba n'embalirira yaayo kati amwanga tegasasula kati bali ne batubira n'okwefuna senda zituzijja watajukira paalamenti eryawo
tegasasula ate negateeka y'ababaka
yes
ate ne baagala babasasule
butereevu kati nabo bayisa resolution ne bagala tewali kubasasula amawanga gesasulira ensimbi zaago era nyangu esakitegeeza naga abanye mu bikoleko mangu bemba mukola muteekawo budget eyokusasula eya parliament eyaffe wano budget bagyongereko
musaala
egendeko n'omusaala gw'ababaka abatuula ku lukiiko lwa East Africa
Starting next financial year, the member states will be paying their respective members of parliament.
Direct.
And this has been put to the attention of the Minister of Finance to enhance the wage of the legislature of Uganda to provide for that payment.